Blog Talk Radio.
Ibyo wakoze kuko Rwanda niyereza kirya gihugu nubwo mubona kiyobowe n'abantu nje mbona ba bitwara nk'agace kuko amabandi yitwaje intwaro ubundi yemeza afata akabona bikurikije amategeko akabagomba no kuramya umuntu wamushyizeho ngaho. Ikibazo nuko abantu bafashe ubwonko, urabona izi za kaminuza twiga ubundi turiga twigamo ubumenyi ntabwo ubundi wakagombye kurangiza kaminuza hari ikintu ukuyemo. Ariko ntabwo ushobora kumbwira ko umuntu agenda akajya muri kaminuza akiga yarangiza none agafata ubwonko ibintu byose yize ubwonko bwe akabwimurira mu gifu bikaba bya bindi abarundi bavuga ngo nawe uvugane ndya mu kanwa. Ntabwo ikibazo abantu bose barabibona, ndibuka ko twajyaga duca imanza twava mu rukiko ugasanga urimo uraburanisha idosiye bahimbye ukabaza umushinjacyaha uti ibi bintu ko bidasobanutse ibimenyetso byawe ni ibihe, ibi bintu uvuga ko bidasobanutse, hanyuma wamara gusohokamo tumaze gukuramo za toje z'abacamanza abashinjacyaha bari bagenzi bacu mukagenda mukajya nk'ahantu kunywa nka koka cyangwa se mwicaye muri pose ukubundi barakubwiye atari kosha ati buri ubumbaza biriya bintu iyi sisteme dukoreramo urayiyobewe uyobewe uko ikora ati ubaze iriya dosiye urabona ati nanjye ndabizi ko bayihimbye ariko ngomba kuyidefanda uko imeze none uragira ngo mbigirende. Ni ukuvuga ko ibyo bintu bajya babibwira abantu, hari abantu bahunze muri 1994 jenoside irimo kuba baravumbuka baragenda barirukanka ubu abo bantu bari mu mahanga, abo bantu bashobora kubabwira ibyo bashaka ariko nta muntu ngiye ushobora kumbwira ibintu ejo bundi twari twicayemo nzi uko bikora nzi uko babihimba nzi ushobora ibyo bintu mu bantu ushobora kubibeshya nanjye ndimo oya ibyo ntabwo bishoboka. Ubwo rero umuntu uri mu Rwanda naguma nibye hanyuma abandi batwumva.
Ikiganiro igihe ni kimwe kumwe nanjye turashimye Jean Paul kuri uyu mugoroba, ndaba ndi kumwe kandi na Bwana Shire Kamana mu kanya katarambiranye ndetse na Pastere Habimana Jean Claude. Mbere yuko ariko mbahe ikaze muri ikiganiro kuko nabibasezeraniye mu kaganiro cyangwa se muri mu kiganiro kigufi cyane cyari cy'amakuru mashya ajyanye na rwaserera cyangwa se n'ubushotoranye leta ya Congo nako y'u Rwanda yakoze muri Congo, nari nabasezeraniye ko ndi buze kugaruka kuri iyi nkuru niba hari amakuru mashya twabonye. Amakuru mashya nuko nkuko nabivuzeho nabikomojeho gato mu kiganiro cyacu, leta y'u Rwanda yakomeje kuhakana ivuga ko batigeze abasirikare batigeze bambuka, ariko raditemi ifite amashusho na video z'abasirikare bagenda ibirometre kirenga ndetse bajya mu musozi wose bari bamaze kuwukwira bagiye ngo kubohoza umusirikare wabo. Leta y'u Rwanda rero kubera nyine cyangwa se RDF kubera ikimwaro, kubera gufatirwa mu cyuho, ubu barimo barakora mu cyongereza ibyo nita damage control, kugira ngo bashake kwerekana ko ibyabaye byaba se ari impanuka, byaba se ari ukwibeshya ngo umusirikare yibeshya muri Congo. Ariko video sinzi ko ntabwo twayerekana, ariko abayishaka yenda turaza kuyipostinga, irerekana abasirikare b'u Rwanda bazamuka umusozi bataha. Ariko mwumvise ko umuvugizi w'ingabo yavuze ko, cyangwa niyo mutabyumvise ariko mubyumvira ahangaha, ngo ari metero imwe gusa, nako Minadef ni kwivuga metero imwe gusa ngo bambutse. Ntabwo ari byo, abaturage barabakomera baravugiriza induru bambuka, nako bariho bataha. Ni ikimwaro, biduteza isoni no mu mahanga, biduteza isoni mu bandi ba Nyafurika kubona turi ba neighbors bari stubborn, babaturanyi babi umuntu adashaka kugira hafi ye. Birababaje cyane, bizatwara imyaka myinshi kugira ngo turepare iri zina dufite, iri zina twahawe na kagatsiko cyangwa se n'iyi leta ya FPR. Mukanya yenda reka banze mwumve icyo umuvugizi w'ingabo za Congo mu munota umwe gusa yavuze kuri iri vogerwa rya leta y'u Rwanda cyangwa se ry'ingabo z'u Rwanda muri Congo. Nari namuvuze hejo, ariko ubu ngubu hari ijambo yavuze, ngira ngo mubanze muryumve.
Voilà, le secteur opérationnel nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais, et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Ben écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure appelée Mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment, et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ses amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt, mais du moins retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse, mais aussi nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons. Donc dans leur retranchement il y aurait eu pillage. Donc voilà ce que vous devez retenir, et dans les heures qui suivent on pourra vous parler d'un bilan définitif par rapport à cette incursion.
Rero ravuga ko ngo abasirikare b'u Rwanda kuba tumva ururimi rw'Igifaransa ati bageze aho baba batura, ni nko gutura cyangwa se gukontrola kokipa insisiro esheshatu, ndetse hari naho bageze muri metero 200 birenze izo nsisiro muri route muhanda nyabagendwa, muhanda uriye Gemura Goma uvuye za Rucuro, nabo ngo bawugezeho kuri metero 200. Hari abantu bakontraga hafi 200 metero zawo. Hanyuma ikintu ntavuze ejo cyanshiyeho gatoya ariko nshaka kugarukaho nuko bavuga ko aho hantu ari naho ambassadeur w'umutaliyani yarasiwe. Urumva rero niba bahavugira bakagira muri ubwo buryo bwihuse nkuko birashoboka ko n'abandi bavuga ko nta gushidikanya ko abasirikare ba RDF ari bashobora kuba barakoze iriya operasiyo bafite ishingiro, bifite ishingiro cyane. Uyu muvugizi w'izi ngabo za Sokola aravuga ati nta gushidikanya abaje muri iriya operasiyo babaye identifiye, twamenye umwirondoro wabo, ni ingabo za RDF. Ikindi nuko barasahuye bidasanzwe, banze ari babajura bagera ahantu bakagenda bakavuga bati reka tubanze tujye mu nkono turebe mbere yuko tuza no kwiba n'ibyatuzanye. Urumva nyine baranashonje ko bari bagiye gushaka posho n'ibindi, ariko gihe iposho si byo, hari ibindi yenda byari byabajyanye, ariko induru babavugirije birababaje cyane. Reka kuri iyi nkuru ya Kongo nta byinshi ngarukaho, nk'uko nabibabwiye keretse yo mbona ibitandukanye n'ibyo nababwiye ejo mu kiganiro nakoze cya Nisa Makuru Mashya. Ubwo ku bantu batacyumvise mwasubira inyuma kare ikiganiro nakoze ku wa mbere cy'amakuru mashya, detaye zirenze izi ngizi, iyi ari complement cyangwa se ari byiyongera ku byo twavuze, byo navuze nako mu kiganiro cy'ejo iri munsi y'icumi. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'ibiganiro byacu, bakunzi b'ikiganiro gihe n'iki, ndagira ngo ibi nta kintu gishya mubona muri ibintu bya Kongo n'u Rwanda, n'agasuzuguro gusa nta kindi, n'agasuzuguro bakorera leta ya Kongo. Nk'uko umuturage wa Kongo umwe yavuze ati ibi birashaka kutwereka ngo igihe n'igihe, ati igihe n'igihe maze bakashobora kuba bakwambuka igihe bashakiye. Mbere y'uko mpa bagenzi banjye ikaze, ndagira ngo ngaruke ku byo mwabonye by'ihererekanya ry'abarwanyi biswe ko ari aba FLN bafatiwe, ngo bafatiwe ku butaka bwa Burundi bakabohereza mu Rwanda. U Rwanda rwaje gushimira umubano bafitanye, buri munsi barababwira ati tubazaniye abantu. Of course Burundi bwo burabatego mutego rwasigaye ko bareba ku Rwanda no rwakora nk'ibyo rwavuze iyo gushaka mu nzira y'umubano mwiza, nabo bakabaha aho habitse mu Rwanda. Iyi ni imitego rero n'agakino k'agatego diplomatique, ntabwo nari ikintu cyo kwishimira kubona abarwanyi niba ari abantu ba FLN batwarwa mu gihugu nka kiriya, bazi neza ko bashobora kuba yenda banahapfira, cyane cyane ko imanza za Rusesabagina zakurikiwe ku rwego rw'isi. Leta y'u Rwanda ivuga ko idashobora gutanga abantu kubera impamvu z'amasezerano mpuzamahanga protection y'impunzi, ariko ku bijyanye n'iki kintu cy'uko Leta y'u Rwanda ikomeje gusaba umubano n'u Burundi ititiriza ati turakora turashaka umubano n'u Burundi, ariko Burundi nabo bakabwira ati hari ibyo twasabye bitaratungana. Ubwo rero uyu mutego nibaza ko Leta y'u Rwanda iri mu ihurizo rikomeye, tuzareba ibizakurikira, ariko ntabwo ari byo mugambi w'ikiganiro cy'uyu munsi. Ndagira ngo nongere mpe ikaze abo turi kumwe live. Ndi kumwe na Bwana Kandebe ko mufite Ashire Kamana, akaba ari umuyobozi mu runana nyarwanda ruharanira impinduka, ndetse akaba ari n'umuvugizi w'urunana. Ndi kumwe nawe ku murongo wa telefone muri ikiganiro. Ashire, niba unyumva mbanje kuguha ikaze.
Ndakumva neza Jean Paul, ndagusuhuza kandi ngushimira ko watumiye muri iki kiganiro. Nubwo ndi n'umusangwa, ndasuhuza n'abagikurikiye ndetse n'abazagikurikira, by'umwihariko abakunzi ba Radio Iteme ndetse na bagenzi bacu turi kumwe mu runana.
Turakoze cyane. Bwana Ashire, ni mu kanya gato ngahita nguha ijambo nyuma yo kugira ngo nkore introduction y'iki kiganiro cyacu ngufi cyane, nako insanganyamatsiko yacyo, nubwo byinshi mwabyikurikiraniye ariko hari nibyo mutumvise cyangwa se amasesengura mutumvise kubijyanye niriya riya huriro ryitwa Unity Club bisa nkaho ari byo yavugaga ashiruranyumva
yego ndakumva neza Jean Paul nzi ko nawumva
ndakumva abanza ndiho nsoma ubutumwa bwa kare iriya Unity Club benshi barabyikurikiraniye ariko hari byinshi mutumvise cyangwa se ibishobora kuba dushobora kuba kenshi tubona ibintu nk'ibi ngibi by'aya mahuriro tukabi brushing off tugasa nkaho twirengagiza uburemere bifite ku gihugu cyacu n'ingaruka bifite ku gihugu cyacu iyi Unity Club ya Madame Jeannette Kagame iyo yise ngo ni Unity Club intwara rumuri akazina kandi kiyongera kuri Unity Club Unity nyine ni ihuriro ry'ubumwe intwara rumuri ntabwo ndi buvugeho byinshi cyangwa sindi buvuge mbere yuko mugira icyo mivugaho yashire ndetse na Pasteur Habimana Jean Claude mu butumwa bwe bugufi dufite ahangaha muri studio ikintu gusa nshaka kuvuga ashire ntaraguha ijambo ndetse ndaza gushyiraho na audio ya Nyiramongi mukanya nuko uyu muryango umaze imyaka 25 ubayeho uyu muryango ukaba warabereyeho ngo ni uw'abantu bari muri cabinet ndetse n'abayivuyemo ibyo turabizi ko yenda atari byo kubera impamvu za z'inzangano za z'uriya muryango wa Kagame ntabwo ariko bimeze kuko ntabwo Pasteur Bizimungu nzi ko atabarirwamo ubu ntiwamubona Seraphine Bizimungu ntabwo nibaza ko wamusangamo aramutse nanyuze hafi y'aho byabereye bashobora guhita bamufunga ibyo rero byo kuvuga ngo nababaye muri guverinoma batayirimo ntabwo ari byo kibazongere bavuge ko hari n'ibindi bashingiraho ari uko agomba kuba ari agaragara neza mu maso ya Nyiramongi ikindi kinateye isoni kuri uriya muryango Jeannette Kagame yari akwiye no kumva nuko aravuga ati n'abantu babaye muri guverinoma n'abayivuyemo turabizi neza ko uwo muryango umaze imyaka 25 25 wawushinze ni Jeannette Kagame umugabo we of course ari muri guverinoma muri cabinet nawe ni first lady mu Rwanda ariko umuryango ufite president umwe gusa ufite chef umwe rukumbi cyangwa se kuva wabaho wagize umuyobozi umwe gusa uwo muyobozi umwe akaba ari Jeannette Kagame ntaso nibishobora kumutera nko kubona avuga ati kuva uyu muryango wabaho twadufite ba premier ministre barimo twagira mungu Pierre Damien twarimo dufite uraza kunyibutsa Ashire harimo uyu ari muri Virginia yitwa nde wageze ajya no muri East African
harimo Pierre Damien harimo Makuza harimo nanjye ngo ndimo kubibagirwa
oya hari wari uri ahangaha muri Virginia wabaye yagize ajya no muri East Africa ariko mu gihe araza kuza mu gihe ataraza nagira ngo ngaruke no kubanda Anastase harya harimo hari ba premier ministre babayemo b'u Rwanda bamaze kuba twagira mungu batwagirango Makuza uyu mugabo nyine wari ahangaha n'abamurize muri gacaca ariko nyimaza gutaha avuye muri Virginia
ni Pierre Celestin
n'uwo nguwo niwe ni Pierre Celestin afite bwirindiranye uti gice bibaza
ntabwo baba baragaragaye cyane
haza hamaze kuza n'abandi na Pierre Damien bamaze kuba batandatu kuva uwo muryango ubayeho Jeannette Kagame yarakwiriye kugira ikimwaro kumva uwo muryango umaze gusimbura abandi donc abandi bamambre bawo batandatu bose baciye kandi baramaze nabi imyaka ku ngoma zari bariho wakaba yumva afite ishema ryo kuvuga ngo uyu muryango wacu kuvubayeho ngo imyaka 25 ntatekereze abandi bantu bagiye bahinduranwa muri icyo gihe ntatekereze ba ministre bagiye bahinduranwa muri iriya ministere muri ziriya ministere zaho nka infrastructure yagize ministre yagiye hafi 8 n'abandi bose tawundi umaze icyo gihe nk'icyo uwo mushefu umwe afite umugabo we ahora uba ari umushyitsi mukuru buri gihe ariko ibintu biteye isoni ahora ari umushyitsi mukuru muri icyo kintu mu myaka 27 nako nawe amaze kubutegetsa imyaka 27 ibintu ubundi byagombye gutuma ugira n'ikimwaro cyo gukoresha isabukuru buri gihe ntasimburanwa rihari abantu ni bamwe na karima nkuko nibindi bimeze ashire rero ntarashyiraho video ya cyangwa se audio ya nyiramongi jewe hari byinshi navugaho bwabuga cyo kugenda gira ngo nguhe umwanya ukore nawe assessment uko wa nawe wumvise cyangwa se wakiriye uriya muryango ushatse kumaza gushyira igice cya audio ya nyiramongi nabikora ariko kubera ndiko ntagufite umwanya munini nare kugakora intervention kuko nziko nawe wabyiboneye isesengura ryawe ijambo ryo turesuzaho nyuma mukanya
yego urakoze Jean Paul
mu gihe kandi wagiye ugiye mu isesengura mu ntabwo ndi wujye kure cyane ariko ndaza kugaruka kuri ariya mazina yaba kuko bakurikiranye noneho nze kuyababwira
yego urakoze nanjye ntabwo ndi butinde cyane mu gusesengura kuri iki kibazo cyangwa se iyi nsanganyamatsiko ariko hari ukuntu wabivuze uvuga uti hari ibintu biba rimwe na rimwe tukabireka bigatambuka ariko tudafashe umwanya ngo dutekereze ku ngaruka bigira ku baturage ku ngaruka bigira ku Rwanda yaba isura y'u Rwanda yaba ndetse n'imibereho y'abaturage imibereho myiza y'abaturage byose rero njye mbibona mu kintu kimwe dukunze kwita ngo ubudasa ariko ubutari bwa bundi bwa RPF bwo kwita amazina meza ariko imikorere ikaba itandukanye n'ibyo wiyise ngira ngo mfate n'urundi rugero wenda ntuvuye kuri Unity Club dufate wenda nka FPR muribuka hari indirimbo zajyaga ziza bavuga ngo FPR ngo umuryango w'abanyarwanda ariko se umuryango w'abanyarwanda ubamariye ku icumu ibyo byo urumva byo bihuye mu by'ukuri byagumye kwa biteye isoni n'ikimwaro abayirimo ndetse n'abayishyigikiye kubera ko nawe wari muri Unity Club nagiye kureba icyo bishatse kuvuga abantu barimo ni abantu wakwita ngo ni abantu bo hejuru mu gihugu mu gifaransa babyita elite nibwo bisobanutse wenda neza ndetse bakaniyongeraho na n'iryo zina wari uvuze ryitwa ngo intwara rumuri aribyo tugomba kwibazaho cyane ariko ibi ngibi by'intwara rumuri urumva nyine intwara rumuri ni abantu batwaye ngo urumuri ariko ushobora no kugerageza kubihuza kuko aba bantu mu budasa bwabo no mu buswa bwabo hari ukuntu bashaka gukopera ibyo hanze bakanihuta bakabikora birukanse bazi ko bazabishobora kandi ubwo bushobozi batabufite muribuka ko hari ibintu byo byitwa ngo Illuminati bituruka ku wenda ku ijambo Illumine kumurika cyangwa se kuba umurikiye abandi Illuminati ukuri ivugwa ivuga nyine ko irimo n'abantu wenda bazi ubwenge abantu bafite influence nini cyane ku isi bafata ibyemezo runaka cyangwa se bashobora no gutuma ibyemezo runaka bifatwa ariko ugiye kureba iyi Unity Club ushobora gusanga nayo barayishinze muri icyo kintu cyo ngo reka dufate abantu b'abanyabwenge mu gihugu abantu bafite inshingano zikomeye mu gihugu abantu abanyemari bakomeye urubyiruko wenda rufite avenir nziza b'abanyabwenge abanyamadini bakomeye mbese abantu bakomeye mu buryo bwose kandi butuma bagira uruhare rwiza mu buzima bw'abaturage ubusanzwe niko izo krebe z'aba elite ziba zigomba kuba zikora cyangwa se abantu nk'abo nibo bagomba kuba bazigize ariko twibaze ngo dukurikije ukuntu u Rwanda rutegetswe nanze gukoresha ijambo ngo ruyobowe ko ntabwo ruyobowe rurategetswe n'iyi FPR imari y'abantu kicumu twakwibaza ngo intwara rumuri izo ntwara rumuri zitwaye uruhe rumuri urumuri rwande zamurikiye bande cyangwa se zimurikiye bande ko tubona ahubwo ibintu byose birimo imbaraga z'inabi cyangwa se ibyo twakwita ngo imbaraga z'umwijima ari byo bibari imbere kuko uramutse koko uvuga ngo ufite ngo club ihuriro ry'abantu b'abanyabwenge abantu b'abacuruzi bakomeye abantu rwose basobanutse bahura kugira ngo bagire uburyo baganira ibibazo by'ibibazo by'igihugu bagire uburyo baganira ku bibazo by'abaturage banze babizanire n'ibisubizo byiza cyangwa se babibonera umuti mwiza urambye ari uko bimeze ntago u Rwanda rwaba ruyobowe uko ruyobowe uko nguko kuko tuributsa ko u Rwanda uburyo ruyobowe mu buryo nta bwisanzure na buke buhari nta demokarasi ihari ndaza kuvuga impamvu ibyo bintu ari ingenzi kandi abafite imbaraga cyangwa se abafite ikintu ngo abafite imbaraga mu gutuma abantu bakwisanzura cyangwa se abantu bagombye gutuma rubanda rwisanzura niyo elite nayo ikisanzura iyo elite nayo ikaba yakora kinyamwuga urebye neza usanga bidahari kuko FPR ikoresha igitugu kandi ikoresha kubuza abantu ubwisanzure bwo gutekereza ubwisanzure bwo kumenya n'ubwisanzure bwo gusangira ubumenyi uba wabonye muri make FPR ituma nta competence nimwe mu gihugu ishobora gukoreshwa mu buryo bwimbitse cyangwa se mu buryo bwa nyabwo butuma umuntu atanga umusanzu we mu kubaka igihugu bya nyabyo kandi ibi byose turimo kuvuga Jean Paul hari ukuntu tuvuga ibintu bakagira ngo wenda ngo ni ugupfa kurwanya leta cyangwa se ngo ni ugushaka gusebanya oya ntabwo rwose ari ugusebanya ahubwo ni ukuvuga ukuri ku bijyanye n'ikintu cya etike dukunze kuvuga twagiye tuvuga no mu runana tuvuga yuko ari ukuntu ibintu byandikwa neza ariko ujye kureba imikorere ugasanga imikorere y'ababyanditse cyangwa se babirimo irahabanye cyangwa se si imikorere myiza itandukanye neza n'ibyo baranditse barashyize amahame yabo biragoye rero guceceka imbere y'abantu bagirira nabi abaturage buri munsi bagateza umutekano muke mu baturanyi baharangiza ugasanga bashyizeho ikintu nka Unity Club bakacyandika neza bakagiha rwose ubugororangingo gahunda nziza mu myandikire ariko mu bikorwa nyine nk'uko tuvuga bya IT ugasanga barakora amahano buri munsi ndetse wajya no kureba n'izo za elite zirimo niyo wasanga hari ari bitwa ngo ba profeseri cyangwa ba doctor ugasanga ahangaha hano reka mbisobanure gato iyo umuntu afite impamyabumenyi ya docteur ni impamyabumenyi ikomeye cyane y'amashuri yisumbuye iyo witwa docteur ni ukuvuga ngo uba warize warafashe ubumenyi abandi bagiye bakoraho noneho ukongeraho ubundi bumenyi kandi ubwo bumenyi wongeraho ni ubumenyi bugomba kugirira akamaro abaturage ariko se umuntu w'umudocteur uhimba amakuru umuntu w'umudokiteri utisanzuye mu mikorere ye umusanzu we waba uwuhe mu by'ukuri ntawo ahangaha kandi ubwo ndanabihuza sinshaka kubitinda ariko reka mbivuge ntabwo twatinda kuri ku bantu nk'uyu nguyu ngo haba umuremyi uyu uherutse kuvuga ibintu by'amatiku kuko aba bose ni ibikoresho ni nk'amakarita urabona abantu bakina amakarita baracanga abandi bagahana amakarita bagakina aba nabo bafata nk'amakarita muri biriya bintu byose bya Unity Club kuko ni ibikoresho bishyirwamo kugira ngo bize bikore inabi gusa igamije gukomeza kuyobya rubanda cyangwa se kubacamo ibice cyangwa se no gukomeza kubakandamiza ikindi navuga kuri iki kintu cya Unity Club nuko tugomba no kugipimira ubwo ndavuga kugipima kubera ko tuba tubwira abantu bamwe bemera ibyo tuvuga n'abandi batabyemera ariko reka mvuge ngo abantu bose bashobora kumva ibyo tuvuga tugomba gupima akamaro k'iyi Unity Club kuva yabaho yakoze iki iyo ugiye kureba ibyo bavuga ujya kubona ukabona amashusho aho Janet Kagame ahobera umuntu w'umukecuru ukabona utuntu bavuze ngo bakiriye kanaka ngo bubatse amazu ngo runaka ibintu nk'ibyo ariko ugiye kubireba mu by'ukuri ukaraba mu buryo rusange bw'uko igihugu kibayeho usanga igihugu cyugarijwe n'ibibazo by'ingutu bikomeye bitagombye kubaho ufite abanyabwenge bitwa Kongo bari mu Unity Club nkabo ngabo nkabo ngabo bari muri nkabo bose bari muri iyo Unity Club ya Jeannette Kagame na Paul Kagame kuko urabona nk'ikintu kinyenye n'imibereho myiza y'abaturage kiri hasi ibyegeranyo byose by'imiryango mpuzamahanga ipima uburyo ibihugu bitera imbere yose iyo isohoye ibyegeranyo isohoye za raporo usanga zivuga ibitandukanye n'ibyo Leta y'u Rwanda igenda ishyirara kuri ku mbuga nkoranyambaga yerekana amafoto atatu ngo bateye imbere ngo bubatse amazu ngahe hari n'igihe bavuga ko bubatse inzu kandi ari inzu wenda bazubaka muri 2030 ariko abaza gukomantaho bagakomanta nk'aho inzu yamaze kuzura urabona ko ibintu by'iterambere biri hasi ibintu by'umutekano biri hasi ubwisanzure buri hasi nta demokarasi ihari amashyaka ntiyigenga abanyepolitiki barafunga buri munsi abanyamakuru ntibigenga nta kintu na kimwe kizima kiri hariya washyira muri elite itari elite ikora inabi uvuga ngo iyi Unity Club dushobora nayo kuyibaraho amakosa ariho tuvuga ngo abanyarwanda bajye bamenya ingaruka z'ibi bintu iyi Unity Club dushobora kuyibaraho amakosa akomeye amakosa ndengakamere kuko atwara ubuzima bw'abantu akenesha abantu ku bushake ayo makosa yose dushobora kuyabara kuri Unity Club nubwo atari urwego rwa leta ariko rufatwa nk'urwego rwa leta iyo Unity Club ishobora kuba inakomeye kurusha Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cyangwa se kurusha na Primature ibi byose rero impamvu tubivuga ni ukugira ngo abanyarwanda bamenye neza imiterere y'EFPR bamenye neza abantu bayigize uko bakora bamenye kandi neza naho wenda n'imisoro yabo ishobora kujya cyangwa se naho bashobora kubeshywa yuko ngo ibintu ngo bihagaze neza kandi mu by'ukuri bitameze neza icyo narangirizaho Jean Paul kuri iyi ngingo ariko ndaza no kuguha umwanya wa niba hari ibibazo uze kubimbaza nuko iterambere nyaryo iyo ugiye kureba ibintu byose byateye imbere usanga iterambere nyaryo rishingiye ku baturage ni ukuvuga ngo uburyo leta ishyira abaturage mu mibereho myiza ituma bashobora kwibeshaho bakabeshaho ababo kandi bakabeshaho n'igihugu ibi byose rero ubijyanye mu Rwanda usanga bicuritse kuko FPR iri mu Rwanda uburyo iyoboye igihugu mu buryo ikandamiza abaturage mu buryo ibakoresha ibintu bimeze nk'uburetwa ibakuramo inyungu ziza mu mifuka yabo bwite cyangwa se zungukira abantu mu buryo bwabo bwite ni ukuvuga ngo nta terambere na rimwe riri muri kiriya gihugu kandi bikaba bigayitse kuba tuvuga ngo nta terambere rihari ari igihugu kirimo amazina abanzirizwa n'amatitire nka dokiteri nka profeseri nk'ibiki byose nta na kompetanse uvuga ngo nta bunyamwuga bukora muri kiriya gihugu umuntu yiga ibintu by'ubukungu bakamusaba gukora ibyegeranyo birimo ibinyoma ni ukuvuga ngo ubukungu bwose aba yarize agomba kubishyiramo ibinyoma umuntu aragenda agakora imyitozo ya gisirikare kugira ngo arinde ubusugire bw'igihugu ariko ugasanga baramukoresha mu kugira ngo ajye kwica abanyagihugu polisi bakayigisha ko igomba kureba uburyo amategeko yubahirizwa ariko noneho ikajya kuyica ahubwo yica n'abaturage ahubwo n'abantu bashaka ko amategeko yubahirizwa akora babica umuganga bakamubwira ko akarahira iriya serment d'Hippocrate akarahira yuko ngo agomba kuvura abantu no kubakiza mu buryo bwose bushoboka ariko ugasanga umuganga bamukoresheje mu gutanga utuzi nubwo ibintu byose biracuritse ku buryo tudashobora ngo hari elite biriya bya Unity Club bavuga ngo hari elite ngo bahuriyeho ngo y'abakadire bakomeye y'abantu b'abanyabwenge n'abantu bagira influence reka da n'abantu ahubwo bagira influence mu gukomeza gukandamiza igihugu bikaba bigayitse cyane kandi umusaruro mubi cyangwa se ingaruka reka tuvuge ingaruka ntago ari umusaruro ingaruka zigaragara ni igihugu gikomeza kugenda gikena kugeraho ubukene bushobora no kugira uruhare rukomeye cyane mu irimbuka ry'iyi FPR ndumva nabangarikirije ngaho wenda nkagwa umwanya niba hari ibibazo wambaza nkabisubiza ariko ndumva nabangarukiye aho ngaho
urakoze cyane ntabwo ndumva kuri cyane cyane ko wenda tutari gufite n'umwanya munekereza nk'ikintu wibagiwe ndagira ngo nshyireho igice kimwe cy'ijambo rya Nyiramongi yavugaga kuri uriya munsi uretse gusa ko ari na contradiction ni ikinyoma ibyo bita Unity Club ubwo bumwe nta buhari haba mu Rwanda nta buhari ha no muri ya groupe nta buhari ubivuze ubisobanuye neza sinabisubiramo ni ibintu by'abaelite nyina abantu b'indobanure bahura bakavuga bati twebwe nyine tugomba kugiraho tuzajya duhurira tukamenyana ariko ikigamijwe ari kugira ngo ba controle ubutegetsi ariko reka Janete nyine n'umugabo we urumva rero nyine nyuma ya cabinet hari indi cabinet ashireka mbanze ngushimire ariko ndagira ngo nshireho iyi audio ya Nyiramongi avuga kuri uyu munsi cyo kinyoma turiho tuvuga hatagira n'uwibaza ati se ibyo wavugaga wabikuye he
kuri uyu wa gatandatu abanyamuryango n'inshuti za Unity Club intwara rumuri bose bari babukereye aho ihuriro rya 14 ry'uyu muryango ryahuriranye na yubire y'imyaka 25 umaze ushinzwe uyu muryango uhurije hamwe abagize guverinema abayihozemo ndetse nabo bashakanye washinzwe na Madame Jeannette Kagame mu mwaka w'1996 nyuma y'imyaka ibiri izari ingabo za RPA zihagaritse jenoside yakorewe abatutsi igahitana abasaga miliyoni ndetse abandi bakabakaba miliyoni ebyiri bagahunga igihugu ahereye ku rwikekwe rwari mu bagize guverinema n'imiryango yabo ndetse no mu banyarwanda muri rusange akareba naho igihugu kigeze mu rugendo rwo kubaka ubumwe bwa benecyo Madame wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame asanga iyubire y'imyaka 25 ya Unity Club isobanuye byinshi
twambaye impumbya dufatira iry'iburyo abavunyi bacu batugarurira u Rwanda rwongera kuba u Rwanda rwa Kanyarwanda hari ubwo umuntu abura ahahera ukibaza uti mvuga iki ndeka iki muranyemerera rero dufatanye y'inganzo isabukuru nziza kuri twese kuko twagendanye uru rugendo dutwaye urumuri rw'ubumwe ubumwe bwacu buruta byose 25 yahereye kuri umwe abacu bamaze ibiri gusa isaga muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda umuntu yibaza uko tuzabana ukibaza uko tuzaturana ukibaza nuko tuzakorana abacu bikoreye ibivuna u Rwanda nabo batorohewe kuko ari abantu dore ko byose byihutirwaga
umuryango Unity Club intwara rumuri urizihiza yubire y'imyaka 25 maze mu gihe u Rwanda n'isi muri rusange bihanganye n'icyorezo cya COVID-19 kuri Madame Jeannette Kagame ngo uburyo u Rwanda rwitwaye muri iki cyorezo n'ikindi gihamya ntakuka gishimangira intambwe imaze guterwa mu rugendo rwo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda n'igihugu gihamye
mwabonye ko COVID-19 yaje itunguranye itwara ubuzima bw'abantu itera ihungabana ry'abantu n'ibintu muri rusange ariko byatweretse ko turi umuryango udaheranwa ubumwe bwacu bwadufashije guhangana n'iki cyorezo rimwe na rimwe no gufata ibyemezo bikomeye bigira n'ingaruka ku mibereho isanzwe ariko icyari kigamijwe ni ukubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda abarutuye n'abarugenderera
Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene wavuga ko umuryango Unity Club intwara rumuri watanze umusanzu ukomeye mu rugendo rwo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda mu myaka 25 ishize
ndi umunyarwanda nk'inzira ndende u Rwanda rwahisemo yo kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda yahereye ku kubohora igihugu no guhagarika jenoside Unity Club intwara rumuri yongeyemo ikibatsi maze ihinduka umwato n'ishema rya buri munyarwanda mu biganiro bya ndi umunyarwanda abanyarwanda basobanuriwe ko basangiye isano muzi umuco wo gushima icyiza wahawe intebe ubu buryo bwo gutoza indangagaciro nyarwanda igikorwa cyo gutoranya no gushimira abarenzi b'igihango nk'abanyarwanda cyangwa abanyamahanga bakoze cyangwa se bagikora ibikorwa by'indashyikirwa mu bumwe bw'abanyarwanda cyagize uruhare mu kwimakaza ubunyarwanda gufasha abanyarwanda kumva isano bafitanye n'igihugu ndetse no gushyira inyungu z'igihugu imbere iki gikorwa cyagaragarije umuryango nyarwanda ko hari abanyarwanda bakomeye ku gihango ibikorwa byabo bikaba bifatwa nk'icyitegererezo kubariho n'abazumva ibigwi byabo muri iki gihe no mu gihe kizaza umuryango Unity Club wubatse icyizere mu banyarwanda usana imitima intwaza zagaruriwe icyizere zihabwa amasaziro akwiye umubyeyi w'u Rwanda. Abana b'imfubyi bahawe umunani. Unity Club intwara rumuri ibabera umubyeyi irabashyingira babye ari kabahemba ibubakamo icyizere bumva ko ari abanyarwanda.
Ku nsanganyamatsiko igira iti ndi umunyarwanda igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu, mu ihuriro rya 14 rya Unity Club hafashwe ibyemezo ngiro bitandukanye byose byashingiye ku kongera imbaraga mu nzego z'ubuyobozi bw'uyu muryango, imiyoborere myiza no kuba umuyobozi w'intwara rumuri ndetse no kuba abayobozi bazirikana kujya inama no gufatanya. Umuyobozi mukuru wa Unity Club Madame Jeannette Kagame nawe yasabye abanyamuryango kutarangazwa n'ibimaze kugerwaho muri iyi myaka 25 ahubwo bakarushaho gukora cyane kugira ngo bazasige umurage mwiza.
Intwara rumuri banyamuryango kwizihiza neza isabukuru y'imyaka 25 ni ukubakira ku masomo y'aho twavuye tukubaka 25 izaza maze abato bakigira ku bigwi byiza by'u Rwanda. Kwihesha agaciro, kugira ubumuntu no kureba kure inshingiro yo gukomeza no kurushaho. Ibigwi by'imyaka dusoje bizatume tuba nka wa mugani ngo kera habayeho
isabukuru nziza.
Muri iri huriro kandi
reka mbigarukize ahangaha, ni ibintu bibi byo kudutesha igihe, ariko ni byiza ngo mujye mwumva uko abantu bikiriye igihita bagaseka. Ikintu gusa kimbabaza cy'abaturage ni ukumva ngo barabyara bakabahemba ngo bakumva ngo bongeye ngo bongeye ngo ari Abanyarwanda. Donc mu Rwanda nta n'umuntu washoboraga mbese kumva ko ari umunyarwanda. Unity Club ituma umuntu yiyumvisha mu bunyarwanda. Ese ubunyarwanda bwari he? Ko ari nabyo byatumye n'abantu bari imihanda yose mu bice bitandukanye byari bizengurutse u Rwanda bavuze bati dutahe. Bari bazi wawo, bari bazi abanyarwanda, niyo babaga babaga bavuga ko ari abanyarwanda, nibyo baziraga bazira ko abanyarwanda. Ibi bavuga ni ibiki? Buriya bashaka kuvuga niki? Bashaka kuvuga ngo bumvise babaye abanyarwanda. Ibi bishano twagushije muri aba bantu babasazi ni iki kabisa? Mushobora kumbwira ko ikintu gituma umuntu azahari akamufata mikoro ngo barabahembye kuhemba bigatuma aribyo bikugira umunyarwanda? Abakongomani ntibahemba se na rusoni? Abanyazambia se bo ntibahemba? Kandi yenda bagahemba neza. Ubwo ndavuga guhemba umubyeyi, hari ibintu umuntu wumva wabisubiramo ukumva bikuriye ahantu ngo biyumvamo ubunyarwanda. Soni ubunyarwanda se bavuvanyemo nibo? Donc ibintu byose ni mwe mwashyizeho u Rwanda. Kandi na Jeannette mwamwumvise avuga ati yavuze ngo iki biriya birivuga ngo bambaye impumbya, impumbya ajya ni impumbya iki ki? Ibintu yavuze ngo twambaye impumbya, bambaye impumbya nibazo zazanye ubwo udasa n'ubunyarwanda ngo hari ibindi yagiye nsubira muri intege akora mu by'abavunyi nako ngo bavunyi. Hari naho yavuze mu myaka itatu ishize avuga ngo abasirikare ngo bamaze imyaka baturinda ngo badahembwa. N'uyu munsi niko bimeze, simwe mwasaruye se? Abasirikare b'u Rwanda RDF iriya mubona, dore basigaye noneho bajya gusahura muri Congo bakajya kwiba imyaka baba baburaye. Ariko uretse n'ibyo, nuko abashaka iyo ngo witwaye neza mu kigo barakubwira bati nzakohereza Sudan ubutaha, noneho ujya kurongora ngo kurongora ruko wagiye muri Sudan, wagiye se za Centrafrique, wagiye mu butumwa bwa ONU ahandi hantu, warangiza ukavuga ngo mwambaye impumbye. Impumbye nuko ntazi byari ariko banza ari ibyo mwakoze ibyari byose. Mumbabarira abazi umuco kundusha umuco nyarwanda, izo mpumbye mwambaye mushobora ko arizo mwabateje umwaku. Ntabwo n'amahoro byabahaye, nta kizima byabakoreye. Ubu bari mu marira abandi bari mu gahinda. Iyo ureba nkaweza kuvuga ngo Unity Club udashobora kubona nk'umugore wa Fred Rwigema hariya uvuga Unity Club arasoni ukavuga ngo we Kongo dusigaye ngo twiyumvamo ubunyarwanda bwari bwaragiye hehe? ndagira ngo numve Habimana Jean Claude niwe dukoreye ubutumwa ariko ashire ngiye gusezeraho mbere yuko numva Jean Claude niba hari nke umuntu umwe hari nke cyo umva wakongeraho reka mbanze ukiri muri studio ndakubona ko ukiri muri studio noneho ngo umuntu umwe umunote hanyuma twumve ubutumwa bwa Pasteur Jean Claude Habimana kuri uyu muhango w'ikinyoma.
Yego urakoze Jean Paul kandi nawe ubivuze neza ngo n'umuhango w'ikinyoma. Ikintu navuga nuko biragayitse biteye isoni kandi biranababaje kuba igihugu cyacu dukunda byanyabyo kiyobowe n'abantu bishushanya, abantu bavuga n'ibintu batemera, abantu bavuga ibintu bitariho, abantu bavuga ibintu by'ibinyoma, ariko noneho ugasanga bafite imbaraga mu kuvuga ibinyoma nk'aho rukuri. Nibyo nkunze kuvuga ngo abantu barabeshya bakagera naho bibeshya, ariko icyo biragageza nuko abanyarwanda benshi bagenda basobanukirwa, abenshi bamaze no gusobanukirwa ukuri barakuzi, kandi abanyarwanda benshi kimwe n'ibihugu bikorana n'iki gihugu n'iyi leta bamaze kunukirwa n'imikorere mibi y'iyi leta ya FPR, usangamo ikintu cyo kwikubira ubutegetsi no kwikubira ubukungu mu bintu byose. Kuko niba Unity Club imaze imyaka 25 iyobowe na Jeannette Kagame yitwa ko ari elite y'abantu mu gihugu, elite ubwo nubwo ngo abantu bose wenda ngo bitwa ko bakomeye mu gihugu, Jeannette akaba abayoboye, Kagame nawe akaba ayoboye leta n'igihugu n'inzego zose zibaho zose ziri hejuru, murumva ko igihugu cyafashwe n'umuryango umwe, ni nayo mpamvu kukibohora bikwiriye kandi bigomba kuba. Ndumva ari ibyo navuga nkomeza gukangurira Abanyarwanda gushirika ubwoba, kwikuramo ubwoba, bakamenye guharanira uburenganzira bwabo ko igihugu nabona icyabo. Urakoze Jean Paul, ubwo buranaho ubutaha. Murakoze.
Ewe ukoze Bwana Shire, wakoze kubana nanjye muri ikiganiro. Reka twumve ubutumwa bwa Jean Claude Habimana nyuma nawe ko yumva iririmanganya n'iki kinyoma cya Jeannette n'umuryango. Kandi koko Ashira arabyibukije, niba uyu muntu avuga ati wigeze wese gukandagira ahangaha muri ubuyobozi, tugomba kumurahiza indahiro ya loyalty, tugomba kumurahiza indahiro yo kuvuga ngo nige nawe tuzatandukanywa n'urupfu. Kandi bo ntibava ku butegetsi, ntibavuvamo baguma bari in charge. Noneho mwebwe bakavuga ati nubwo mwavamo muzaguma muri loyal kuri uyu muryango wa Kagame, niyo unity, ntabwo mushobora kwitandukanya natwe. Ndabizi ko ibingibi ari byifuzo ariko atari ko bizahora. Nanababwiye ko ngiye kubabwira kuba ndi bugaruke mfite amazina y'abapremier ministre babaye mu Rwanda, byagombye kuba kimwe mu biteye isoni, babagombye no kugira batekereza ko abandi bose bagiye bavaho bo bakagumaho. Twagira mungu niwe wabanje, hakurikiraho Pierre Celestin Rwigema wamazeho imyaka 5, hakurikiraho Bernard Makuza wamazeho imyaka 11, hakurikiraho Pierre Damien Habumuremyi, ubu natanze kumuvuga ku bushake kubera ko nzamugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi, ku amaraho imyaka 4 hafi cyangwa 3 gutyo n'igice. Akurikiraho Anastase Murekezi amaraho imyaka nawe 3-4 gutyo. Ubu hakaba ariho rero Edouard Ngirente Ngenze nte koko, kuko nawe ndabizi ko ari byo arimo yibaza. Abo rero nibo babaye abaministre abaministre w'intebe mu Rwanda. Ibyo byagombye kureba nka kuriya bose babona aho ngaho wakiri mu mwanya umwe gusa, ari umugabo umwanya umwe, umugore mu mwanya umwe, biteye isoni. Reka twumve ubutumwa bwa Jean Claude Habimana kandi nawe ndibaza mu kiganiro cyacu cy'ubutaha ndi kumwe nawe.
Amahoro y'Imana abane nawe Bwana Jean Paul, kansoze abakunzi b'ikiganiro kandi bateze amatwi Radio Iteme mwese ndabaramukije. Abanyarwanda bari mu mahanga n'abari mu Rwanda mwese amahoro y'Imana abane namwe. Icyo navuga kuri Unity Club ntago navugaho byinshi cyane, ariko ntago nabura icyo mvuga kandi. Unity Club imaze imyaka 25 ishinzwe, umuntu yakwibaza ahubwo ngo igeze kuki. mu myaka 25 bwabo bivugira yuko bafite abanyamuryango 2278 iba ntibeshye bakaba bamaze kubaka inzu 26 bamaze kwibara manama 13 ngo nibyo bakwita hostel cyangwa se amacumbi abiri ibyo ni biba kuri website yabo ariko ndeka tuvuge Unity Club ni ntago wenda ndivuge igisobanuro cyayo nibo bakiza ariko nkuko tuyizi ni kunavuga ngo ni ihuriro biragoye kubonera amagambo y'ikinyarwanda riyobowe na nyakubahwa Jeannette Kagame umukuru w'igihugu umugore madamu umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akaba ari we wayishinze ashinze iyi club ariko ahanini igezwe n'abantu bo muri kabineti cyangwa muri leta muri guverinoma abayihozemo se n'inshuti zabo za hafi bitewe n'abatumye muri uyu muryango urumva ko n'abanyamuryango ubwabo ntago ari benshi ukurikije uko uyu muryango umeze cyangwa se ishyirahamwe ryabo rimeze kuba abanyamuryango ari 2028 mu myaka 25 urumva ko n'umuryango udapfa gukura gutya ni ibintu bikora biri ku mibare n'abantu batoranywa bitewe n'uko n'ibiba bigamijwe iyo Unity Club rero ubona ko nubwo atari ishyirahamwe rya nakwita public cyangwa se mu mikorere y'igihugu wavuga ati ni abantu bafata ibyemezo runaka ariko ndabizi neza ko bagira icyo wakwita mu rwego rw'igifaransa ko ari influence ko bashobora kuba bagira ibitekerezo bishobora guherwaho bikaba byagira icyo bifasha mu buyobozi cyangwa mu miyoborere y'igihugu impamvu mvuze gutya ni uko nzi neza ko ahangaha muri Unity Club niho havuye Ndi Umunyarwanda iyi Ndi Umunyarwanda murayizi inkundura yayo nuko yaje yitwa neza yitwa Ndi Umunyarwanda kuko umuntu weza kumva ko agomba kuba umunyarwanda aho ari hose akumva ko agomba kwishimira no kugira ishema ry'uko ari umunyarwanda ariko dukurikije amadiskuru yabaye mu muri ko mushinga wa Ndi Umunyarwanda cyane cyane mu rubyiruko amagambo y'abategetsi bagiye babivugamo wumvaga ahubwo ari umushinga wo gutanya abanyarwanda kuko ni umushinga wakanguriraga urubyiruko rw'abahutu gusaba imbabazi mu izina ry'ababyeyi babo bivuga yuko hari ubwo ni amagambo yakanguriraga urubyiruko rw'abahutu kugira ipfunwe ahubwo kongera ipfunwe mu bahutu kuko ahubwo abahutu kurusha uko bari bameze kugira ngo ahubwo bahore bumva ko hari icyo bagomba ubundi bwoko bw'abatutsi ni ikintu gikomeye kiriya kandi impamvu mpivuzeho ni uko ubundi Unity Club yari itegerejweho kuba ariyo yagombye kubigaragara mu bumwe bukomeye bw'igihugu cyangwa se bumwe bw'abo bayobozi bukaba ari wa mwero turutse bukuru bugacyaho kwiriye hose noneho n'igihugu kikagira ishusho ngari yo kugira ubwo bumwe ariko ukurikije ibereho n'ibikorwa usanga ahubwo ari uburyo bwo umuntu yakwita manipulation hari uburyo umuntu yakwita icyerekezo abayobozi b'igihugu bashaka kwerekeza mu Rwanda biba bitewe n'ukuntu babicuze babiganiriyemo nkumva rero kuri njye imyumvire yanjye ni uko iyo Unity Club atari yo gufasha u Rwanda ahubwo mbona ari yo gufasha wenda abategetsi cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi uburyo kirikomeza kuramba ku butegetsi kuko mbona biri mu nyungu mu buryo bwa politiki gutandukanya abanyarwanda biri mu nyungu z'abayoboye kurusha uko bya mu nyungu z'abanyarwanda muri rusange kuko twese turabizi uko iyi si imeze hari abantu bafite ubutegetsi buteranya abaturage kugira ngo ahubwo mu gihe batatanyije imbaraga n'ibitekerezo barushaho kuba kontorora. Iyi unit club rero mbona ari control. Ni nayo mpamvu havugirwamo amagambo bita ko asize umunyu ariko aheshe byinshi. Nayo mpamvu umushinga wa Ndumunyarwanda waje umeze kuriya twawubonye kandi nizera ko benshi batawushimye kubera yuko waje utandukanya abanyarwanda aho kugira ngo ubunge. Unity Club rero navuga yuko imyaka 25 imaze umusanzu wayo wakagombye kuhagije kuboneka. Imyaka 25 ariko ubutegetsi cyangwa se uri muri cabinet cyangwa ufite iyo club iri kumwe irimo abayobozi baba bayobora icyo gihe uyu munsi cyangwa se n'aba barayoboye muri iyo myaka ishize, hakagombye kuba harimo iterambere rikomeye mu bitekerezo byo kureba ubuyobozi cyangwa se ibitekerezo byo kwerekeza igihugu aho gishobora kuba cyerekera nimba koko ariyo ntego yari hari. Kuko iyo ukurikiye misiyo cyangwa se intego y'uyu muryango bavuga ko ari uguharanira ubumwe no kwimakaza ubumwe n'amahoro ngo ndetse no gukangurira abanyamuryango kwitabira iterambere rirambye mu Rwanda cyangwa kugira uruhare mu iterambere rirambye ry'u Rwanda. Ibi rero ni ibintu bisobanutse ko mu nyandiko, ariko iyo rero ujya mu bikorwa bihari nuko igihugu kiyobowe muri kino gihe usanga bitandukanye n'iyo misiyo bihaye. Wakwibaza ubumwe bw'abanyarwanda buri ku kihe kigero uretse imibare abanyarwanda babeshwa, ubumwe bw'abanyarwanda buhagaze gute? Abanyarwanda bari habi kurusha mu myaka yagiye ishiraho uko umwaka utashye undi bwa uko uje ndagataha, niko dusanga hari ibibazo biremereye by'ubumwe bw'abanyarwanda. Bitewe n'iki abayobozi bo muri izi unit club nk'iyi cyangwa se abayobozi b'igihugu bisanga no muri iyi unit club nyine ari nabo banyamuryango, usanga uko bayoboye u Rwanda biteye agahinda. Abanyarwanda reka tuvuge mu myaka batangiriyeho, twatangiye wende unit club yatangiye muri 1996 mu kwa kabiri, byari mu gihe cy'inzi bacyuho kuri leta ya Bizimungu Pasteur. Aho rero iyo unit club yagomba kuba irimo igaragaragamo, agomba kuba igaragaramo Seraphine Bizimungu, Jeannette Rwigema, n'abadamu b'abandi bategetsi ba Jacques Behuzagara, ba Patrick Mazimaka n'abandi bose tuzi babaye inararibonye ku ikubitiro mu gufasha no gushyiraho leta y'inzi bacyuho mu gihe FPR yamaze gufata ubutegetsi. Kugeza uyu munsi rero abo bantu ntibaboneka, ntibagaragara. Abantu bitwa ko ari inararibonye ntago tujya tubabona muri uyu muryango, ahubwo tubonamo bamoriki ba Evode Uwiringiyimana, ba Dr. Habumuremyi, n'abo ngabo b'uyu munsi turimo kubona. Ariko ntagaruka kubera yuko nabo ari ikibazo cyo kujyamo, ntabanyamuryango wenda bashya. Ariko iyo tubona abanyamuryango bashya ntitubone abasanzwe karibo twagombye kuba nabo ngabo bashyashya bagomba kureberaho ko tutababona bagiye hehe. Koko hari abitabye Imana, ariko se bitabye Imana gute? Izo mfuzo zagenze zite? Abandi ntago bakiri muri ubwo muri cabinet, koko bari hehe, babayeho bate? Ibyo byose ni ibintu magomba kureba. Nibyo navuga rero ngo urebye ishusho ngari y'intego y'i club, ubu bumwe ntabwo tubona. Ntabwo tubona no muri iyi unit club. Muri izi nama ujye munyuzamo amaso murebe Seraphine Bizimungu ko akiriho, ari hehe? Madamu Jeannette Rwigema ko tutamubona muri unit club? Hari benshi umuntu yatunga urutoki ko tutababona, kandi iyi ni unit club iyobowe na Jeannette Kagame. Ubwo bumwe tutabona mu bayobozi bazabubwira abanyarwanda gute cyangwa barabutwereka gute? Uretse kujya hari abakinezeza bakabyina bakavuga ibyo bavuga, ariko ntacyo bimariye abanyarwanda muri rusange. Kuko iyo umuntu abareba mu ishusho ngari y'igihugu, ntabwo ubumwe bavuga ntabwo tubona. Ayo mahoro bavuga baharanira ntayo tubona. Noneho ibyo bikagaragara nk'igisobanuro kivuga ko nta terambere rirambye rishoboka mu gihe hatariho ubwo bumwe n'ayo mahoro. So ubwo rero kwisobanura no kwirata imyato no kwivuga imyato ariko ibikorwa bigatandukana nabyo ntacyo yavuze kuko abanyarwanda baravuga ngo kora ndebe irutavuga numve abanyarwanda babayeho nabi cyane abanyarwanda ntibakibona ntibakigira uburenganzira bwabo abanyarwanda barahutazwa abanyarwanda baramburwa bakanyarwa bakanyagwa ibyabo abanyarwanda barangazwa n'abategetsi bakabimpunzi mu gihugu cyabo abanyarwanda bararengana hakabura ubarenganura abanyarwanda barasenyerwa hakabura uba bakabona uwo barega niho barajya u Rwanda rwa iyo Unity Club sinjya mbona ikimari igihugu kubera yuko na igizwe n'abayobozi n'abanyamuryango bakagombye kuba ari abantu bagombye gufata ibyemezo muri ibyo bibazo by'igihugu dufite hakabonekamo n'igisubizo cyabyo ariko ntabyo tujya tubona urambo rero nta byinshi ndibuvugaho cyane wenda ubwo mu kiganiro gitatu zabivugaho na wenda ubwo nzagaruka kuri Dr. Habumuremyi mu magambo nabonye avuga avuye muri gereza bizagira igihe ikiganiro cyabyo ubwo n'ibindi tuzajya tubivuga ariko njye umwe bwa Unity Club bavuga ntabwo mbona amahoro ya Unity Club ntayo mbona ahubwo abanyarwanda nta bumwe bafite abanyarwanda bari ku nkeke bari ku gitugu gikomeye cyane ahubwo iyi club ni ukureba neza nimba idafite uruhare mu kugira ngo abanyarwanda babeho nabi aho kugira ngo babeho neza iby'iterambere nabyo rero wenda reka ne kujya ntabivuzeho bavuga ngo iterambere rirambye ariko uzarebe muri iterambere ry'igihugu ni bande baririmo ni bande bafite bifitiye umumaro ni bande bifatiye umumaro ni bande bafite iterambere ni bande wenda navuga ko bafite wenda inyungu muri iryo terambere ayo mazu yubatswe nabande ibyo byose rero ni ibintu umuntu agomba kurebaho ari ugasanga wenda kuko n'abantu runaka bishyize hamwe muri iyo club ariko bitari ishusho y'igihugu ikibazo rero nuko baba bashaka kugira ngo babyereke nk'aho hari ikintu kifitiye umumaro igihugu nta kintu cy'umumaro kirimo na gitoya naho narangiriza bwana Jean Paul urakoze Imana ibahe umugisha mwese
urakoze cyane Pasteur Jean-Claude Habimana ndagira ngo kandi ntarasoza murabizi neza ko uyu munsi Madame Victoire Ingabire yagombaga kwitaba RIB makuru ntabwo dufite nuko yagezeyo nyine kubera umwunganizi we akaba atashoboye kubera nta mwunganizi akaba atashoboye gukora kuvugana n'inzego zibeshya ziriya nzego zo guhungabanya umutekano ziyita zishinzwe umutekano icyo yaba yahamagarijwe rero niba bahari indi minsi batanze tuzangera kubabwira update y'uyu munyapolitike uretse ku rubuga rwa Twitter hari aho yawe ubwe bwite yiyandikiye ko yumva afite akantu kameze nka gripe ari imwe mu mpamvu yatumye atari ko ari ko kubera impamvu ya gripe yatumye adashobora kubyitabira ariko bamwe mu bandi cyangwa se za YouTube zicecekana zikavuga ko hari izindi mpamvu harimo umwunganizi kuwa kane rero akaba ariho ngo bongeye gusubukura ko bashyize iyo gahunda ubwo tukaba tuzaba twakoze ikiganiro uyu munsi tuzabaha update kuri uwo munsi kuwa kane w'iki cyumweru n'umunsi w'ejo tuzababwira update z'uko z'icyo bamuhamagariye ndetse n'ibyo niba yatashye kandi azataha ikindi nashaka kuvuga nahoze ntekereza ukuntu leta ya Uganda cyangwa se ingabo za Uganda cyangwa se inganda zo mu Bugande niba nazita inganda manufacturing companies cyangwa business bakoze ikimodoka cyo mu bwoko bwa blende bise ngo chui cyangwa se ingwe icyo kimodoka ni kimodoka kinini cy'intambara kimodoka kimutamenwa kinini cyane bakaba rero bagikora ba developa ibintu nk'ibi mu gihe wacu mu Rwanda Kagame na RDF bo bariho ba developa uburyo kugirirwa barasa abantu baturage ngo bafite za magendo ndetse no kuvumbura uburyo bakora amarozi yihuta yica abanyarwanda mu buryo bwihuse mu gihe abandi barimo bareba icyateza imbere ibihugu byabo ndetse no kugira ngo abanyayuganda be kujya bapfa ari benshi mu nubwo haba hari impamvu hari intambara ahubwo baba bafite ibimodoka bya rutura bibafasha cyangwa se bibakingira mu gihe haba hari impamvu ya za operation nyinshi ariko iyo modoka ikaba yarabaye designed mu Uganda ndetse ikaba ariho ikorerwa ikanabassembled mu Buganda uvuga ngo byose ari ukuyitekereza kuyubaka byose bikaba byarabereye hariya muri Uganda felicitation rero kuri kuri kira gihugu cya Uganda yenda bagenzi bacu bakigiyeho habaho ubukana bwo kugenda baba bica abantu ahari yenda byagabanuka mu yandi makuru nuko Kenya ariyoboye akanama k'umutekano ku isi muri uku kwezi kwa cumi kose ntabwo ndi bugarukiye kuri ibi cyane murabizi ko perezida Kenyatta ari nawe perezida wenyine wa Afurika umaze guhura na perezida Biden Joe Biden mu cyumweru nako ejo bundi yes mu cyumweru gishize nibwo kuwa kane nibwo bari bahuye ariko akaba yanafashe nubwo afite ubwo buyobozi bwo kuyobora muri iki gice cya mu kwezi kwa cumi nako afite ukwezi kose kuva afashe iyo seat ayoboye akanama gashinzwe umutekano ku isi ni ukuvuga ngo hari ibyo bihugu bitanu bihoraho akaba n'ibindi cumi byiyongeraho bikaba ari ibihugu cumi na bitanu ni ibintu rero byo gushimirwa cyangwa se byo kwishimira ku gihugu nka Kenya cyane cyane nkurikije ibigo bavuga ko ari igihugu cy'amahoro ndetse kikaba kiri mu bihugu ngo biharanira ko isi yatuza yatekana hashingiye ku biganiro u Rwanda ruracyabeshya rwibeshyera ngo rwashyizwe ku mwanya wa mbere w'ibihugu ngo biri byubahiriza amategeko ku isi ibyo nakwirwa ngira icyo mbivugaho hari ikintu nakwirwa mvuga koko mubizi neza akarengane kabari asinzi niba bakoze ubwo bushakashatsi ari ukujya kureba bambaye maske bakavuga ati ubwo bahereza kwambara maske batazi iterabwoba rihari ko yenda hari ariyo mategeko ntabwo mbizi sinshobora kujya muri mu mitwe y'ibi bintu ngo umenye ikibatera kwibeshyera ubwabo kwibeshyera nibura babeshyerwa n'abandi hari umuvugo ngira ngo nsorezeho ahangaha kuri muri iki kiganiro kigeniki ariko mbere yuko nshyira uriya muvugo biriya bintu mwasomye cyangwa mwumvise ngo bagiye gushyira za space ngo ko ngo za satellite ku isi ngo bagiye guhiga ngo China ngo niyo ngo ibahiga yonyine kuri ibyo bintu nanze kubivugaho ku bushake gusa kuko ntabwo nzi icyo bivuze cyari cyo ngo China SpaceX Amazon OneWeb Telesat ngo ntabwo unashyize ngo satellite bafite muri mu kirere ngo ntabwo ngo ntabwo ngo zingana n'izo u Rwanda rugiye gushyira mu kirere ngo ni satellite ebyiri ngo ariko ngo hakaba mu 1127 1937 niba ari Cinnamon 937 Cinnamon 217 ngo na ngo hanyuma ngo zose ngo ni orbite cyangwa se orbito 27 na 300 nako na 320 satellite umva irangaje ntavuga ariko ibingibi naze kwirwa bitinda kuko ntazi cyari byo n'ubushobozi niki ariko hanze ibingibi ari ibintu bya fake ntabwo jewe ibinabigira ngo ni ITU simbi nta handi hanigeze mbyumva na hamwe ushobora gusanga ari Leta y'u Rwanda ishaka kwigurisha mu mahanga ibeshya ibintu ibintu rero byo kuvuga ngo cyangwa ni nk'abantu bavugira aha Leta ndaza kubikurikirana ubutaha nzababwira inkuru irambuye niba ari igihuha babeshye cyangwa se niba abantu babavugiragaho ni byose tuzabimenya reka nsoreze kuri uyu muvugo umuvugo uvuga ngo nahataracya hazacya Rwanda ntabwo ari umuvugo ni umuvugo witwa Binezero bya Sekamana afite ndumva na YouTube channel ivuga yitirirwa iri zina ariko akaba yaraduhaye autorisation uburenganzira bwo kugira ngo dukoreshe uyu muvugo babashaka rero ibirenze ibi bareba kuri iyo channel yenda bahabona n'ibindi reka twumve uwo muvugo
nahataracya hazacya Rwanda twafatanye nk'abanyarwanda twasaranganye nk'ababana nahataracya hazacya Rwanda abanyamaganya bagasangwa abamaha bahanda bagafashwa abatabaza bagatabarwa n'amatabaza yakagayanga ntayo ndatwaye acana nahataraka amatara kaka nka Rwamagana na Nyanza Gatagara zaza taba Rwaza janja na Nyamata Nyakabanda ntaramaramba amagara atwarwa y'abanyarwanda amagana hanwa y'abanyarwanda amahanga hana bayatabaza mama Rwanda ntanga ntaka ntayanda nk'abanyarwanda amatwara atanya ahabwa kanya matanyarwanda no cyacyasha n'abanyarwanda magana atakazwa mama Rwanda twafatanye nk'abanyarwanda twatabarana nta mahanga nahataraka hakaka nahataracya hazacya nka Masaka habaga kana gasaba gashaka bagafasha nta mama karangwa n'amaganya nyamara nta wagahaga katahaga mara masa nyamara nta wagahaga kabagaha gahanda amara kabaga kagatakamba amagara gahanda katarya namba bana ba mama karansanga kansaba amata karangana ngaha amata karanywa kagabanya amaganya karatamba nyamara byarambabazaga kambaraga amashwambaga nyamara nk'abanyarwanda abana nk'aba twabafasha abana nk'aba twabagana bakavanwa aha habahanda nahataracya hazacya abana nk'aba barasaba bagasaba n'abanyamahanga abanyamahanga bagataha bagaya bataranga abanyarwanda nyamara abana ba mama mama Rwanda nk'abanyarwanda twafatanya aka gahanda twarwanya batagashaka batatanya abanyarwanda twasaranganya nk'ababana abana nk'aba bakava mara Rwanda abatakamba bagatabarwa abanyamaganya bagasangwa nahataracya hazacya Rwanda
cyari ikiganiro rero igihe niki ndagira ngo nshimire abo twabanye mwese haba ku murongo wa telefone cyangwa se kuri link ya blog talk tuzongera rero ubutaha yewe by'umwihariko ni kuwa kane mu kiganiro uyu munsi murare aharyana mugire ibihe byiza muri hose
Tatu kubarare nkamagana abantu ku mirenge bashaki wamazina kuramano kuramoka kwirirwa byo biragurwa Thank you.
Nivo